Pesa madaf. Ukiwa mtafutaji soga upe kusaka. Pesa madaf. Hata ikiomia miswezi kuyacha ndo zangu ni pesa madaf. Pesa madaf. Ukiwa mtafutaji soga upe kusaka. Pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata kiomia miswezi kuyacha ndo zangu ni pesa madaf. Pesa madaf. So mpaka di pesa iwe ndefu. So lofa kugoja di paka nipate vitita vya costa mabas. Maisha ni tough. Wasema tu maisha ni tough. Na kika baresa na pesa dio toto anasema iti pesa imekifu. Na tumia kili pia maso. Uwezi kwa tajiri bila hustle. Hii ni pesa ndogo ndogo tu lakini kuipata bwana mdogo ni lazima utoke jasho. Maisha metubana serikali ya Magufuli mtani pesa yonekani kama uchume kibepari. Chochote nafanya sinaga utani ili mwisho wa siku nipate hizo mani. Nasi fanyi kazi ili blood iwe tu. Nafanya kazi mwisho wa siku mseme scoop. Pesa madaf. Ukiwa mtafutaji soga upe kusaka. Pesa madaf. Hata ikiomia miswezi kuyacha ndo zangu ni pesa madaf. Pesa madaf. Ukiwa mtafutaji soga upe kusaka. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata kiomia miswezi kuyacha ndo zangu ni pesa madafu. Pesa madafu. No matter you safi ya machafu. Na changa liweze kuendefu niweze kujenga gorofa tatapu. Zile na zichanga weuliza viganja. Kiaza gari mina waza mpate kiwanja. Bila nyumba gari tali paki wapi. Bola niwe mkweli ni zichange niweke banki. Wow, au kwenye kibubu. Kwangu haina shida mwisho siku mahesabu. Coin money ama paper money. All I wanna do is keep it 100. Pesa madaf, I can never get enough. Kila siku mianga hiko paka nione ziko full. Chasing up till I get on top. Bear city ringa town that's where I came through. Kama change imebaki lesha. Sina pesa kubakiza kwenye duka. Kwenye masha hivi sasa tunakesha. Kwenye kila vibarua tani kuta.
Pesa madaf. Pesa madaf. Me and my niggas we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Me and my niggas we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si